bisubidwa emirembe nasanyu bya Yesu byagaba emitafu gy'ensi kyonna yagintaasa mwoyo nefuna emirembe era nze sirina nnaku naye oba ndandikoze ntya bannanga okusubwa eggulu mazima yantaasa ly'essanyu lye nnina kati Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange ndi muwanguzi lw'okumwoyo Yesu yekka kyeva nnyimba nga mwebaza Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange ndi muwanguzi lw'okumwoyo Yesu yekka kyeva nnyimba nga mwebaza Sagala ntawanya mwebandi ne Yesu wange mwagala mbenga kumpi ekiseera kyonna naye oba njagaza ki bannanga okusubya eggulu zaawo ntabukirawo ku mukwano gwange Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange muwanguzi lw'okumwoyo Yesu yekka kyeva nnyimba nga mwebaza Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange ndi muwanguzi lw'okumwoyo Yesu yekka kyeva nnyimba nga mwebaza katonda ebyange byendida abadde katonda jefute wange abadde katonda oya wandite byonna ebyange Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange ndi muwanguzi Yesu yekka kyeva nnyimba nga mwebaza Yesu agunde gunde chacha gunde gunde olw'ebirungi bye ndabyeko mu bulamu bwange ndi muwanguzi Yesu yekka kyeva nnyimba